Chineke onye na-ekwe nkwa mee ya. Abụ m Chineke onye na-ekwe nkwa mee zuwe nkwa mee.
Abụ m Chukwu
ewo
onye na-ekwe nkwa mee ya.
Ebezila
onye debi riba ma sam
ube ma
dede mu chi
onye debi ezirezi
onye sam
ogugu wa mobi
aju onye debi riba ma
sam ma boro ogu
aju onye debi riba ma sam sam o sam
onye chetara me before shebu
soro ndị eze na-eri na-efere nkụwa
eze eze na
onye debi
ma gbaruola tọnụ
Achukwu onye debi riba ma ozamo
ịma ha na nwere ọsọ gbagbuo n'ime ogige Shailo
ewo
ebe ọ dọkara obi ya
ewo
n'iru Chineke
zanumo
we na Olisiwe
zanumo
onye debi riba ma
zanumo
ihe na-ekwe gị mmadụ omume
ewo
ọya ka ị na-eme
ọrịa
na-ekwe gị dibịa ọgwụgwọ
ewo
ya bụ ọrịa ka ị na-eburu
ụgwọ
ebe na-adịghị eje eje
ị
na-eje echa ya nwe mmeri
eze ọma ma Chukwu onye debi riba ma zam ube mma Chukwu onye debi riba ma zam
onye
na-ebi riba ma
onye ọma
zanumo
maọbụ onye na-ebi riba ma
maọbụ onye na-ebi riba ma
maọbụ
onye na-ebi riba ma kọsa onye na-ebe mma zanumo
onye bụ
beeligwe
eze
samo
onye na-anị ya bi
na-ebe zanumo
ịzaghị maọbụ mmadụ
zanumo
Wani yeso kuru Anya munok
Abanye ragi ne chura bale
Chimbo,